Precious listeners, you have heard a very mighty message in the first segment. And now we understand that with this shaking that is happening right now all over in many nations in this earth, the Lord is actually calling the people to return back to Him. And without wasting much time, I would like to invite our beloved Bishop to welcome the man of God.
Thank you so much, Pastor Michael. This day, I have been very much enlightened.
Siku ya leo nimepata kufahamishwa kwa wingi zaidi.
I never knew.
Sikuwahi kujua.
That the distress prophesied in the Bible and as prophesied by the prophet.
Ya kwamba dhiki iliyotabiriwa katika Biblia na vile ambavyo imetabiriwa na nabii.
Was actually meant.
Kwa hakika ilikusudiwa.
To draw back to the Lord.
Kuwavuta kwa Bwana mara tena.
The drifted church.
Kanisa ambalo limeondoka mbali.
I have been listening to the prophet prophesy the earthquakes and the floods.
Nimekuwa nikimsikiza nabii wa Mungu akitabiri matetemeko ya ardhi na mafuriko.
The coming of the pale horse.
Kuja kwa farasi wa kijivujivu.
And even the economic crisis.
Na hata shida za kiuchumi.
And each time he said.
Na kila mara alisema.
Because of sexual immorality.
Kwa sababu ya dhambi za uasherati.
Homosexuality.
Ushoga.
The false prophecies.
Unabii wa uongo.
Apostasy.
Na pia mwanguko.
And the evil that caused the church to drift away.
Na uovu uliosababisha kanisa kuanguka mbali.
Surely the church had drifted away.
Kwa kweli kanisa lilikuwa limeanguka mbali.
But now the Lord is calling us back.
Lakini sasa Bwana anatuita
tukamrudi. Thank you, man of God.
Asante nabii wa Mungu.
Welcome, man of God.
Thank you so much, precious Bishop Dr. Onjoro.
Asante sana askofu wa dhamani Daktari Onjoro.
I know that all people are waiting.
Najua kwamba watu wote wanasubiri.
In their greatest anticipation.
Na tarajio lao kubwa zaidi.
For the next segment, which is going to be a very, very mighty panel discussion.
Na katika awamu ifuatayo ambayo yatakuwa majadiliano ya muhimu zaidi katika kikundi.
That the Bishop Dr. Onjoro is going to chair here.
Ambayo askofu Daktari Onjoro atapata kuelekeza hapa.
I will be involved.
Na pia nabii wa Mungu atahusika.
I will be involved myself.
Nabii wa Mungu mwenyewe pia atahusika.
And of course we have Bishop Litunda here.
Na pia tunaye askofu Litunda mahali hapa.
Directing the activities of the church in Nairobi metropolis.
Ambaye anaelekeza matukio ya kanisa katika maeneo ya Nairobi.
And then we have Pastor Janet Swaka in the studio.
Na pia tunaye mchungaji Janet Swaka kwenye studio.
And Pastor Mudhoni.
Na Pastor Mudhoni.
And it's going to be a discussion that Bishop will lead.
Na yatakuwa majadiliano ambayo askofu ataongoza.
And I just wanted to continue on the core of the message.
Na nilitaka niendelee na shina la ujumbe.
The tremendous distress that the Lord has sent me to bring across the earth.
Dhiki kuu ajabu ambayo Bwana amenituma ya kwamba nikailete kote kote katika mataifa.
And I'm going to read right now from the book of John chapter 2 verse 2 again.
Na hivi sasa mara tena nitasoma katika kitabu cha Yohana mlango wa pili mstari wa pili mara tena.
And because of the attempt to get to the next segment.
Na katika kujaribu kuingia katika awamu ifuatayo.
I'll read quite a lot of scriptures and explain at the end of this.
Nitasoma vifungu vingi na kueleza mwishoni mwa haya.
So John chapter 2 verse 2.
Na kwa hivyo katika kitabu cha Yohana mlango wa pili mstari wa pili.
Even as I describe to you the distress that is written in the Bible.
Hata ninapowaelezeni dhiki na taabu iliyoelezwa kwenye Biblia.
And the distress that the Lord has sent me across the four ends of the earth to bring on the face of humanity.
Na dhiki ambayo Bwana amenituma katika pembe nne zote za dunia ili kuileta katika uso wa mwanadamu.
Says, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.
Inasema kwamba Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa harusini pia.
We are very much aware that the first undertaking of his ministry.
Sote tunajua vyema kabisa ya kwamba chanzo cha mwanzo kabisa cha huduma yake.
The Lord Jesus.
Bwana Yesu.
In that undertaking, he was led to the wedding at Cana.
Katika kuanza hiyo huduma aliongozwa katika harusi kule Cana.
But every event that accrued from that wedding.
Lakini sasa kila tukio ambalo liliendelea katika harusi hiyo.
Was indeed directed towards the highlight on the wedding of the Lamb.
kwa hakika lilikuwa limeelekezwa kwa jambo hili kuu la harusi ya mwanakondoo.
We see that the wine, the new wine and the old wine that is being discussed in that wedding.
Tunaona ya kwamba divai mpya na divai mzee ambayo inajadiliwa katika harusi hii,
they essentially denoted the first anointing and the latter anointing respectively.
Kimsingi ilisimamia upako wa nyakati za mwisho na upako wa kwanza kama vile inavyofuatana.
And you see here, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.
Na unaona hapa ni kwamba Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa harusini pia.
Precious people.
Watu wa thamani.
And in this wedding you see that a distress developed.
Na katika harusi hii unaona kwamba kukatokea dhiki.
A distress reared its head.
Dhiki ikaibuka na kuinua kichwa chake.
And there was tremendous distress. Why? Because the first wine had run out.
Na kulikuwa na dhiki. Kwa nini? Ni kwa sababu divai ya kwanza ilikuwa imekwisha.
And there was virtually no wine.
Na kimsingi hapakuwa na divai yoyote.
At the wedding.
Pale harusini.
At the events on the wedding.
Katika matukio ya harusi.
At the marriage supper.
Katika karamu ya ndoa.
And you see that the guests were assembled.
Na unaona kwamba wageni walikuwa wamekusanyika.
And it was the role of the hosts to pay hospitality to the guests.
Na lilikuwa jukumu la wenye harusi kuwashughulikia wageni.
And so because the wine ran out, the first wine.
Na sasa kwa sababu divai ya kwanza iliisha.
There was distress because there was a state of humiliation.
Kulikuwepo na dhiki manake kulikuwa na hali ya aibu.
Shame.
Aibu.
And this humiliation came about because it appeared as though the host did not have the capability to host, to entertain the guests who have arrived.
Na hii aibu ilitokana ni kwa sababu ilikaa ni kana kwamba mwenye harusi hakuwa na uwezo wa kushughulikia na kuwahudumia wageni waliofika.
Today in the church.
Leo hii kanisani.
Pentecost took place.
Pentecoste ilikwisha tendeka.
Wine in the Bible.
Divai katika Biblia.
Speaks about the strength of the anointing of the Holy Spirit.
Inanena juu ya nguvu za upako wa Roho Mtakatifu.
Today in the church we can see very clearly.
Leo hii katika kanisa tunaweza kuona kwa wazi sana.
That in the spiritual chronology of events.
Ya kwamba katika mfululizo wa kiroho wa matukio.
You see that when the first anointing befell the church.
Waona ya kwamba wakati upako wa kwanza ulilishukia kanisa.
Paul, Peter, John were apostles.
Paulo, Petro na Yohana walikuwa mitume.
And others.
Na wengineo.
And they went out and they did exploits for the kingdom of God.
Na wakatoka kule nje na kufanya maajabu kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
When they spoke about Christ crucified, Christ resurrected.
Waliponena walinena juu ya Kristo aliyesulubiwa, Kristo aliyefufuka.
They gave the pure testimony, the endless testimony of Christ the Messiah.
Walitoa ushuhuda halisi, ushuhuda wa daima wa Kristo Masihi.
And they were being driven by the power of the anointing at Pentecost.
Na walikuwa wakiendeshwa na nguvu za upako wa Pentecoste.
And you see in the book of Acts, even as that anointing befell, there were a lot of people that lived in Jerusalem. They were bewildered when they heard what was going on at the fall of the anointing.
Na unaona katika kitabu cha Matendo ya kwamba wakati wa upako uliposhuka, kulikuwepo na watu wengi waliokuwa Yerusalemu kule, na walishtuka sana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea.
And they were very shocked that even as the anointing befell, they heard the apostles, the disciples, speaking in their own tongues, in the tongues of the people in Jerusalem, and they could clearly understand what they were saying.
Na walishtuka kabisa wakati upako uliposhuka, ya kwamba hawa watu walikuwa wakinena katika lugha za watu wale waliokuwa Yerusalemu. Na dhahiri wangeweza kuelewa kile ambacho walikuwa wanasema.
And the Bible says in the book of Acts that they heard them speaking about the wonders of God.
Na Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya kwamba waliwasikia wakisimulia matendo makuu ya Bwana.
But today we see that that first wine has run out.
Lakini leo hii tunaona kwamba hiyo divai ya kwanza imekwisha.
Like was at the wedding in Cana.
Kama vile ilivyokuwa kwenye ile arusi ya Cana.
In fact, Cana is called Kifar Cana, Kifar Cana.
Na Cana yenyewe inaitwa Kifar Cana.
I've been to Cana. Cana is called Kifar Cana.
Kule Israeli wanaita Kifar Cana.
And some of the stones are still there of the pots and all that Jesus used.
Na baadhi ya mawe ya viungo ambavyo Yesu alitumia bado vipo.
But anyhow,
lakini
you see
hata
that
hivyo,
the same distress, the same magnitude of distress.
Waona ya kwamba dhiki ile ile, ama uzito ule ule wa ile dhiki.
That befell the wedding at Cana.
Ambayo ilianguka pale katika arusi ya Cana.
Because the first wine had run out.
Manake divai ya kwanza ilikuwa imekwisha.
Is the same distress.
Ndiyo ile ile dhiki.
That you see now. Is eating into the church.
Unayoyona hivi sasa imeingia kanisani.
Because now again.
Maana sasa mara tena.
The first wine has run out.
Divai ya kwanza imekwisha.
Why am I saying so?
Kwa nini niseme hivyo?
Because the Lord, He promised that the church would be the glorious light of the world.
Manake Bwana aliahidi kwamba kanisa litakuwa nuru ya kupendeza ya ulimwengu.
And we saw the first century church.
Na tunaona kanisa la karne ya kwanza.
When they walked with the pure light of God.
Walipotembea na nuru halisi ya Mungu.
But today the church is walking and groping in darkness.
Lakini leo kanisa linatembea na kutapatapa gizani.
And because she's walking the path in darkness, she's knocking stones and she's stumbling on stones and tumbling down.
Na kwa sababu kanisa linatembea katika giza, linajikwaa kwenye mawe, linajigonga na kuanguka chini.
She cannot preach righteousness.
Haliwezi kuhubiri uhaki.
She cannot stand and uphold holiness.
Haliwezi kusimama na kushikilia utakatifu.
She cannot contain, she cannot tolerate repentance.
Hata haliwezi kustahimili toba.
She is not aware of the requirements of Jehovah.
Halijui mahitaji ya Jehovah.
So there is a crisis in the house.
Na kwa hiyo kuna dhiki kwenye
nyumba. There is a distress in the house.
Kuna taabu katika nyumba.
That the first wine has run out.
Ya kwamba divai ya kwanza imekwisha.
And yet they have gone all over, they cannot find wine.
Na ilihali wameenda kote kote wasipate divai.
Even to those who sell, hata, they have not found wine.
Hata kwa wale wauzao hawajapata.
They went to them, they did not find wine.
Waliwaendea wasipate divai.
But yet the Lord promised that the latter wine would be more authoritative than the first wine.
Na ilihali Bwana aliahidi ya kwamba divai ya nyakati za mwisho itakuwa kuu zaidi kuliko ya kwanza.
So the distress that the Lord has brought even across the face of the earth.
Na kwa hivyo dhiki ambayo Bwana ameileta hata kote kote kwenye uso wa dunia.
It has a spiritual translation.
Ina tafsiri yake ya kiroho.
Like I told you about the distress when the sons of Rachel would leave the land and there would be no worship.
Kama vile nilivyowaambia juu ya ukiwa ule wakati ambapo wana wa Raheli watatoka katika nchi na hakutakuwepo na ibada.
Desolation would befall.
Ukiwa utaanguka.
So it is today.
Ndivyo ilivyo leo hii.
That the earthquakes.
Kwamba matetemeko ya ardhi.
The floods.
Mafuriko.
The famine and drought.
Njaa na ukame.
Global distress.
Shida za kote duniani.
The debt crisis in Europe.
Shida za madeni kule Europa.
Name it.
Na mengineyo.
They are meant to shake men.
Imekusudiwa kumtingiza mwanadamu.
The church.
Kanisa.
And tell the church.
Na kuliambia kanisa.
Hey.
Kwamba hey.
Look, the Messiah is coming.
Tazama Masihi anarudi.
Look, the wedding is here.
Tazama arusi iko hapa.
But the wine has run out.
Lakini divai imekwisha.
Where is the wine of the wedding?
Je, iko wapi divai ya arusi?
Precious people, I want to read on.
Watu wa dhamani nataka kusoma na kuendelea.
Again, down into the book of 1 John chapter 2.
Na sasa katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa pili.
1 John chapter 2, precious people.
Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili, watu wa dhamani.
It's important.
Ni muhimu.
That the Lord sent me to bring this shaking across the earth.
Kwamba Bwana alinituma nikalete huku kutingizwa kote kote duniani.
If it will take this.
Ikiwa itagharimu hii.
For the church to prepare for the coming of the Messiah.
Kwa kanisa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake Masihi.
So be it.
Wacha iwe hivyo basi.
The Lord says here.
Bwana anasema hapa.
Again, the book of 1 John chapter 2.
Mara tena ni katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili.
I am targeting verse 18.
Na ninalenga mstari wa 18.
But verses 15 lakini mstari to 17 are very critical.
Lakini mstari wa 15 hadi 17 ni nyeti sana.
He says, do not love the world.
Anasema msiupende ulimwengu.
Or anything in the world.
Wala mambo yaliyoko ulimwenguni.
If anyone loves the world.
Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu.
The love of the Father is not in him.
Kumpenda baba hakumo ndani yake.
For everything in the world.
Kwa kuwa kila kitu kilichomo ulimwenguni.
The craving of sinful man.
Yani tamaa ya mwili.
The lust of his eyes.
Tamaa ya macho.
And the boasting of what he has and does.
Na kiburi cha uzima.
Comes not from the Father.
Havitokani na baba.
But from the world.
Bali hutokana na ulimwengu.
Again, he says.
Asema.
He says the lusting of his eyes.
Anasema tamaa ya macho yake.
And the boasting of what he has and does.
Na kiburi cha uzima.
Comes not from the Father.
Havitokani na baba.
But from the world.
Bali hutokana na ulimwengu.
The world and its desires pass away.
Nao ulimwengu unapita pamoja na tamaa zake.
But the man who does the will of God lives forever.
Bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu milele.
Verse 18.
Mstari wa 18.
Dear children,
watoto wadogo,
in the last hour,
huu ni wakati wa mwisho.
As you have heard,
kama vile mlivyosikia,
that the Antichrist is coming.
Kwamba mpinga Kristo anakuja.
Even now, many Antichrists have come.
Hivyo basi, wapinga Kristo wengi wamekwisha kuja sasa.
This is how we know that it is the last hour.
Kutokana na hili, tujua kwamba huu ni wakati wa mwisho.
Let me explain to you that you may not get confused.
Wacha ni kuelezee hiyo ili ya kwamba usichanganyikiwe.
What does he mean by saying many Antichrists have come?
Anamaanisha nini kwa kusema kwamba wapinga Kristo wengi wamekwisha kuja?
Because
ni kwa sababu,
the Bible tells us that the spirit of Antichrist is already in operation.
Biblia inatuambia kwamba roho ya mpinga Kristo tayari inafanya kazi.
Which means there is always now this antagonizing spirit that is antagonizing the gospel.
Kumaanisha kwamba kila wakati kuna hii roho ya kupinga ambayo siku zote inapinga injili.
And he says further on,
na anaendelea kusema,
that he that holds the person, the persona of the Antichrist.
Ya kwamba yeye anayeshikilia mtu wa mpinga Kristo.
That is restraining him.
Ambaye anamshikilia.
From being revealed.
Ya kwamba asifunuliwe.
Will continue to do so.
Ataendelea kufanya hivyo.
Until he's removed away.
Hadi atakapochukuliwa.
Taken away.
Atakapoondolewa.
And we know that only the Holy Spirit holds the Antichrist.
Na tunajua kwamba ni Roho Mtakatifu pekee anayemzuilia mpinga Kristo.
And we know that the church is the vessel, the tabernacle of the Holy Spirit.
Natarajia kwamba kanisa ndilo chombo, yani maskani ya Roho Mtakatifu.
And we know that the church that contains the Holy Spirit.
Natarajia kwamba kanisa ambalo linaye Roho Mtakatifu.
Is the synonym, is the wise virgin that Jesus celebrated in Matthew chapter 25.
Ndilo wanawali wenye busara ambao Yesu alisherekea katika Mathayo 25.
The wise church.
Kanisa lenye hekima.
The Holy Spirit in that church.
Roho Mtakatifu katika kanisa hilo.
The vessel, the tabernacle of the Holy Spirit.
Chombo ama hekalu la Roho Mtakatifu.
And so he says that Holy Spirit filled church.
Na kwa hivyo anasema kwamba hilo kanisa ambalo limejazwa Roho Mtakatifu.
Will enter the marriage supper of the Lamb.
Litaingia katika karamu ya harusi ya mwana kondoo.
The vessel of the Holy Spirit.
Chombo cha Roho Mtakatifu.
And when the rapture takes place.
Na unyakuzi utakapotendeka.
And that church is taken and she's taken away.
Na hilo kanisa likachukuliwe.
The vessel of the Holy Spirit.
Chombo cha Roho Mtakatifu.
Then even the Holy Spirit.
Basi hata Roho Mtakatifu mwenyewe.
Has been taken away.
Naye pia ameondolewa.
And that is when now the person of the Antichrist, of course, will be revealed.
Na hapo ndipo sasa mtu wa mpinga Kristo atafunguliwa.
But if you look at verses 15 and 17 of the scripture we just read.
Lakini ukitazama katika mstari wa 15 na 17 katika andiko ambalo tumesoma.
The Lord comes up against the things of the world.
Bwana anainuka dhidi ya vitu vya ulimwengu.
If you have noticed so well.
Ikiwa umezingatia vizuri sana.
In this distress that the Lord has sent me to bring across the ends of the earth.
Katika dhiki hii ambayo Bwana amenituma kwamba nikailete katika pembe nne zote za dunia.
There is a massive demolition of the things of the world.
Kuna kubomoa kukubwa kwa vitu vya ulimwengu.
Especially the things
that mankind had tied their hearts to.
Hasa sana vitu vile ambavyo mwanadamu alikuwa ameungamanisha moyo wake navyo.
Isaiah chapter 40.
Isaiah mlango wa 40.
Isaiah chapter 40, precious people, verses 1 on.
Isaiah mlango wa 40, watu wa dhamani, kuanzia mstari wa kwanza kuendelea.
This is what he says.
Anasema hivi.
He says, comfort, comfort my people.
Anasema wafarijini, wafarijini watu wangu.
Says your God.
Asema Mungu wenu.
Speak tenderly to Jerusalem.
Sema na Yerusalemi kwa upole.
And proclaim to her.
Na ukamtangazie.
That her hard service has been completed.
Kwamba kazi yake ngumu imekamilika.
And that her sin has been paid for.
Kwamba dhambi yake imefanyiwa fidia.
That she has received from the Lord's hand double for all her sins.
Kwamba amepokea kutoka mkononi mwa Bwana maradufu kwa ajili ya dhambi zake zote.
A voice of one calling in the desert.
Sauti ya mtu aliaye nyikani.
Prepare the way for the Lord.
Itengenezeni jangwani njia ya Bwana.
Make straight in the wilderness a highway for our God.
Nyosheni njia kuu nyikani kwa ajili ya Mungu wetu.
Every valley shall be raised up.
Kila bonde litainuliwa.
Every mountain and hill made low.
Kila mlima na kilima kitashushwa.
The rough ground shall become level.
Ardhi yenye mabonde patasawazishwa.
The rugged places a plain.
Mahali palipoparuza patanyoshwa.
And the glory of the Lord will be revealed.
Nao utukufu wa Bwana utafunuliwa.
And all mankind together will see it.
Nao wanadamu wote kwa pamoja watauona.
For the mouth of the Lord has spoken.
Kwa maana kinywa cha Bwana kimenena.
When the Lord called by voice to me in this dream.
Wakati Bwana aliitana kwa sauti akaita nabii wake katika ndoto hii.
And the voice said, prepare ye the way.
Na sauti ikasema kwamba andaeni njia.
Now I understand.
Sasa ninaelewa.
Why the prophecies.
Kwa nini unabii.
That are demolishing the things of the world.
Ambao unabomonisha vitu vya ulimwengu.
Listen, precious people.
Sikizeni watu wa dhamani.
Anything that exalts itself above Christ.
Chochote kilichojinua juu ya Kristo.
How does it exalt itself above Christ?
Kitajinuaje juu ya Kristo?
By competing with Christ for the hearts of men.
Kwa kushindana na Kristo kwa ajili ya mioyo ya wanadamu.
Anything that raises itself as a mountain above Christ.
Chochote ambacho kitajinua kama mlima zaidi ya Kristo.
Whether it's the human modern financial systems.
Kwamba ni hii mitindo ya kisasa ya kifedha ya wanadamu.
That brings security to the hearts of men.
Ambayo inaleta usalama katika mioyo ya mwanadamu.
Outside the will of God.
Nje ya mapenzi ya Mungu.
Outside the dependence on God.
Nje ya kumtegemea Mungu.
Where there is tall nice buildings where they sit there and feel comfortable and think that this must be heaven now.
Ama kama ni haya majengo marefu marefu ambayo wanakaa hapo, wanastarehe, wanadhania hii lazima ni binguni.
Whether it's massive and lucrative health insurance systems that assure you that whatever disease you fall sick of, you will be healed with medicine, you will be cured by doctors, you'll be treated in hospitals.
Hata kama ni bima za kiafya ambazo zimedhibitika vizuri, umehakikishwa ya kwamba hata uwe mgonjwa ugonjwa upi, utatibiwa na utaponywa na madaktari.
Whatever it is, whether it's technology.
Chochote kile hata kama ni teknolojia.
That raises itself above Christ.
Ambacho kimejiinua zaidi ya Kristo.
I want to announce this to the nations of the earth.
Ningependa kutangaza haya kwa mataifa ya ulimwengu.
And I see that very very many nations are tuned in tonight.
Na naona kwamba mataifa.
Record number in fact.
Nambari ya rekodi ya mataifa mengi kabisa yanasikiza leo.
I want to announce this to you.
Nataka kuwatangazia hii.
That if there be anything that exalts itself above Christ the Messiah.
Ya kwamba ikiwa kuna lolote lilojinua juu zaidi ya Kristo Masihi.
At this critical hour.
Katika wakati huu ulionyeti.
It must be brought down.
Ni lazima kibomoshwe.
And that's why you see for the first time in the history of New York, New York City is evacuated.
Na ndio maana unaona kwamba kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya jiji la New York, jiji hilo la New York lilifurushwa watu wote.
And there are many levels of this conversation.
Na kuna viwango vingi zaidi vya haya mazungumzo.
Even you Christians, the Lord is speaking to you today.
Hata ninyi wa Kristo Bwana anawanenea leo.
Even the non-Christians.
Na wale wasio wa Kristo.
Humanity.
Wanadamu.
Mankind.
Binadamu.
The Lord is saying.
Bwana anasema.
at this hour of shaking,
ya kwamba katika saa hii ya kutingizwa,
is there anything in your life,
je, kuna chochote katika maisha yako,
that exalts itself above Christ the Messiah,
kilichojiinua zaidi ya Kristo Masihi?
If the answer be yes,
ikiwa jibu ni ndio,
then that must be brought down,
basi hiyo ni lazima ikabomoshwe.
That is the big shaking that you see, the big distress of this hour.
Huko ndiko kule kutingizwa kukuu kabisa, dhiki kuu ya wakati huu.
And it has many levels, you can translate it as the Lord leads you.
Na ina viwango vingi zaidi, unaweza kutafsiri kama vile Bwana atakuelekeza.
Because the Bible says,
maana Biblia inasema,
if your eye causes you to sin,
ya kwamba ikiwa jicho lako litakusababisha utende dhambi,
dig it out, go get out, that you may go to heaven with one eye than to go to hell with both eyes.
Lingowe ukalitupe, ili ya kwamba ni afadhali uende mbinguni na jicho moja kuliko uende jehanamu na macho mawili.
Precious people,
watu wa dhamani,
he says very clearly,
anasema kwa wazi sana,
that if your arm causes you to sin,
ya kwamba ikiwa mkono wako utakusababisha kutenda dhambi,
better you go to heaven without one arm than to go to hell with both arms.
Afadhali uende mbinguni bila ya mkono moja kuliko uende jehanamu na mikono yako yote miwili.
Those are spiritual eyes and arms.
Na kumbuka, hayo ni macho ya kiroho na mikono ya kiroho.
Those may be the close friends you have.
Labda hao ndio wale marafiki wa karibu ulionao.
Who are probably leading you into sin.
Ambao yamkini wanakuongoza katika dhambi.
And the Lord is saying the hour has come that you rather disconnect from all your friends and enter heaven alone than to go to hell with all of them.
Na Bwana anasema kwamba wakati umefika ambao ni afadhali ujitenganishe na hao marafiki wako wote uende mbinguni ama uende jehanamu na wao wote.
I'm finishing because we need to get into the big panel discussion.
Ninatamatisha manake tunapaswa kuingia katika majadiliano makubwa ya pamoja.
Jeremiah chapter 30 verse 7.
Kitabu cha Yeremia mlango wa 30 mstari wa 7.
Again, Jeremiah chapter 30.
Mara tena ni katika Yeremia mlango wa 30.
I am reading verse 7.
Na nitasoma mstari wa 7.
And listen to what he says.
Nasikiza kile ambacho anasema.
Jeremiah 30 verse 7.
Yeremia mlango wa 30 mstari wa 7.
This is the next level of the distress that you see consume the earth.
Hiki ni kiwango cha pili cha dhiki mnayoiona ikiteketeza mataifa ya ulimwengu.
The earthquakes that you see.
Tetemeko mnayoyaona.
The floods you see.
Mafuriko mnayoyaona.
And I was very very amazed by this.
Na nilishangazwa kweli kweli na hii.
When I said I saw the finger touching the water in the dream, spreading the water, spreading it to the areas around the Great Lake, spreading it.
Niliposema ya kwamba katika ndoto niliona kidole kikiaeneza yale maji, kikiyasambaza toka katika maziwa hadi katika maeneo yake.
It was amazing to see the day that the floods made a landfall on the eastern seaboard.
Ilishangaza kabisa kuona wakati ambapo yale mafuriko yalianguka katika pwani ya mashariki.
To see the presenters of the global news networks,
kuona wale ambao wanafanya matangazo katika mitandao ya habari ya kidunia,
touching the screens with their fingers, the electronic screens, and showing how the water is going this side and touching on the Great Lakes, and you can see the wave that were coming of Hurricane Irene.
Ukiona ya kwamba walikuwa wanaguza screen zao za electronic na kidole, alafu wanaonesha, wanaguza hivyo wakionesha jinsi mafuriko ya ile tufani ya Irene itatukia.
And the way he talks is quite very different from men.
Jinsi Mungu anavyonena ni tofauti zaidi na wanadamu.
Jeremiah chapter 30 verse 7.
Yeremia mlango wa 30 mstari wa 7.
The next level.
Kiwango kingine.
How awful that day will be.
Tazama jinsi ile siku itakavyokuwa ya kutisha.
None will be like it.
Hakutakuwa na nyingine kama yake.
It will be a time of trouble for Jacob.
Utakuwa wakati wa dhiki kwa Yakobo.
But he will be saved out of it.
Lakini ataokolewa kutoka katika hiyo.
Here the Lord is talking about the post-rapture dispensation.
Hapa Bwana ananena juu ya majira ya baada ya unyakuzi.
When he will come to restore the house of Jacob.
Atakapokuja kurejesha nyumba ya Yakobo.
But you can imagine when the Lord Jesus said, these are just the beginning of birth pain.
Lakini unaweza kuwazia wakati Bwana Yesu alisema ya kwamba haya yote ni mwanzo tu wa utungu.
Then how much birth pain then will be during the time of Israel's restoration.
Na basi je, kutakuwepo na utungu kiasi kipi wakati wa kurejeshwa kwa Israeli?
And he says very clearly.
Na anasema kwa wazi sana.
That what you see today.
Kwamba kile ambacho mnakiona leo hii.
Is essentially the beginning of birth pain.
Kimsingi ni mwanzo tu wa utungu.
The book of Isaiah chapter 2.
Kitabu cha Isaya mlango wa pili.
That you may understand what the current distress denotes.
Ili ya kwamba ukapate kuelewa dhiki ya hivi sasa inamaanisha nini.
What does it speak about?
Inanena juu ya nini.
Hallelujah.
Hallelujah.
Isaiah chapter 2.
Ni Isaya mlango wa pili.
He says.
Anasema hivi.
From verse 11 to verse 18.
Kuanzia mstari wa 11 hadi wa 18.
Very, very clearly he says.
Kwa wazi kabisa anasema.
Under the title, the subtitle says the day of the Lord.
Na kichwa kidogo hapo kinasema kwamba siku ya Bwana.
And he says the eyes of the arrogant man will be humbled.
Na anasema kwamba macho ya mtu mwenye majivuno yatanyenyekezwa.
That is so powerful.
Hiyo ni ya nguvu sana.
If right now.
Ikiwa hivi sasa.
We are seeing the humbling of arrogant mankind.
Tunaona kunyenyekezwa kwa mwanadamu mwenye majivuno.
In what constitutes just the beginning of birth pains.
Katika kile ambacho,
the beginning of birth pains.
Katika kile ambacho sasa ni mwanzo tu wa utungu.
Right now, the global economic distress.
Hivi sasa shida za kiuchumi za kote duniani.
Where people were wealthy, they had financial reserves, they had securities for life.
Ambapo watu,
life security.
Watu walikuwa matajiri wenye mali na walikuwa na usalama wa maisha kimali.
In a twinkling of an eye, the financial markets at the words of my tongue crash.
Kwa kufumba na kufumbua jicho, soko za hisa za kiuchumi kwa maneno yangu zikaporomoka.
And trillions of dollars were lost in a flash, in the twinkling of an eye.
Na matrilioni ya madola ikapotezwa kwa kufumba na kufumbua jicho.
Now the nations that were wealthier, like in Europe, are consumed with a debt crisis.
Na sasa mataifa yaliyokuwa matajiri kama kule Europa, sasa yametekwa na shida za madeni.
Even the nations that seem to be doing well, whose currency seem to be going up like the Swiss francs in Switzerland.
Hata mataifa ambayo pesa zake zinaonekana zinaenda vizuri kama kule Switzerland.
You would think that the economy should go up.
Utadhania kwamba uchumi wao unapaswa kupanda.
The economy is going down.
Lakini uchumi unaporomoka.
Because unemployment is going higher.
Maana kutoajiriwa kunapanda.
Because when your currency goes up.
Maana wakati thamani ya pesa yako inapanda.
Again, people cannot afford your product.
Sasa watu hawawezi kununua bidhaa zako.
So again, you are running into bankruptcy.
Na kwa hivyo unaingia katika ukosefu.
The tourists cannot afford to come to your hotels.
Watalii hawawezi kuja katika hoteli zako.
So you have to fire your workforce.
Na kwa hivyo inabidi uachishe watu kazi.
To cut costs.
Ili kupunguza kutumika
so
kwa pesa.
Either way, there is distress.
Kwa hivyo katika njia yote ile kuna dhiki.
And you look at the arrogance in the technology of men, the tall buildings, the fascination of the skyscrapers.
Na unaona majivuno katika teknolojia ya mwanadamu. Unaona haya majengo marefu marefu ya gorofa.
Before the earthquake, the Lord showed me, I talked about the skyscrapers, the tallest buildings of the earth, the modern metropolis of the earth.
Kabla ya tetemeko la ardhi, kama vile Bwana alivyonionyesha katika maono, nilinena juu ya majengo marefu marefu katika hii miji ya kisasa ya kimetropoli ya ulimwengu.
The Lord, I'm sure, must have been saying, look, inside those buildings, in that high development, in that metropolis, that postmodernism, inside there, the shaking must come. Arrogant man is there.
Lazima Bwana alikuwa akisema kwamba ndani ya hayo majengo, ndani ya huko kuendelea, ndani ya hayo maeneo ya usasa hivi sasa, lazima kuwepo na kutingizwa manake majivuno yamo ndani.
There must be arrogant men in there.
Lazima kuna wanadamu wenye majivuno mle ndani.
I must go and shake there.
Lazima nikaende kuwatingiza.
And he says, all this is just the beginning of birth pains.
Na anasema kwamba haya yote ni mwanzo tu wa
utungu. And they evacuated cities, people ran for their lives.
Na wakaondoa watu mijini, watu wakayatorokea maisha
yao. Because floods were coming.
Manake mafuriko yalikuwa yanakuja.
And people ran for their lives because the buildings were shaking like hell.
Na watu wakayatorokea maisha yao manake majengo yalikuwa yakitikisika kama jehanamu.
He says,
anasema,
the eyes of the arrogant man will be humbled.
Kwamba macho ya mtu mwenye majivuno yatanyenyekezwa.
And if this is just the beginning, then how much more humbling is going to take place on the day of the Lord?
Na sasa ikiwa hii ndio mwanzo tu, kunyenyekezwa kiasi kipi kutatendeka katika siku ya Bwana?
And he says the pride of man brought low.
Na anasema kwamba na kiburi cha wanadamu kitashushwa.
And the Lord alone will be exalted in that day.
Na Bwana peke yake ndiye atakayetukuzwa siku hiyo.
I love this. It says, and the Lord alone will be exalted in that day.
Anasema kwamba na Bwana peke yake ndiye atakayetukuzwa siku hiyo.
Verse 12 says,
mstari wa 12 asema,
the Lord Almighty has a day in store.
Anasema Bwana mwenye nguvu anayo siku aliyoiweka akiba.
For all the proud and the lofty.
Kwa wote wenye kujivuna na wenye kiburi.
For all that is exalted.
Na kwa wote wanaojikweza.
And they will be humbled.
Nao watanyenyekezwa.
For all the cedars of Lebanon.
Kwa mierezi yote ya Lebanoni.
The tall and lofty.
Iliyo mirefu sana.
And all the oaks of Bashan.
Nayo mialuni yote ya Bashani.
For all the towering mountains.
Na kwa milima yote mirefu.
And all the high hills.
Na vilima vyote vilivyoinuka.
For every lofty tower.
Kwa kila mnara ulio mrefu sana.
And every fortified wall.
Na kila ukuta wenye ngome.
For every trading ship.
Kwa kila meli ya biashara.
And every stately vessel.
Na kila chombo cha baharini cha fahari.
The arrogance of men will be brought low. Will be brought down.
Majivuno ya mwanadamu yatashushwa, yatabomolewa.
And the pride of men humbled.
Na kiburi cha wanadamu kitanyenyekezwa.
And the Lord alone will be exalted in that day.
Na Bwana pekee ndiye atakayetukuzwa siku hiyo.
And the idols will totally disappear.
Nazo sanamu zitatoweka kabisa.
Do you really understand the great distress of this hour?
Je, kwa kweli mnaelewa dhiki kuu ajabu ya saa hii?
The distress that the Lord has sent me to bring on the face of the earth.
Dhiki ambayo Bwana amenituma ya kwamba nikailete kwenye uso wa dunia.
And you understand that the Lord is a jealous God.
Na unaelewa ya kwamba Bwana ni Mungu mwenye wivu.
When he said prepare the way.
Aliposema kwamba andaeni njia.
Every mountain must be brought down.
Kila mlima ni lazima ukashushwe.
So anything that is lofty, exalts itself above Christ, must be mowed down.
Na kwa hivyo chochote ambacho kimejiinua, kimejikweza zaidi ya Kristo ni lazima kikabomoshwe.
That is what the Lord is doing at this hour.
Hicho ndicho Bwana anafanya katika saa hii.
Across the nations of the earth.
Kote kote katika mataifa ya ulimwengu.
Amos chapter 5 verses 18 to 20.
Amosi mlango wa 5 mstari wa 10 hadi wa 20 nitamalizia na hiyo.
Amos chapter 5.
Amosi mlango wa 5.
18 to 20.
Mstari wa 18 hadi 20.
Amos 5:18-20. I'll read only one or two verses.
Amosi 5 mstari wa 18 hadi wa 20, mstari moja ama miwili tu.
Again, it talks about the day of the Lord.
Na tena ananena juu ya siku ya Bwana.
Again, Amos chapter 5.
Na tena ni Amosi mlango wa 5.
Verses 18 to 20.
Mstari wa 18 hadi wa 20.
And it says.
Na anasema.
Woe to you who long for the day of the Lord.
Anasema ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana.
Why do you long for the day of the Lord?
Kwa nini mnaitamani siku ya Bwana?
That day will bring darkness, not light.
Siku hiyo itakuwa giza, si nuru.
Precious people.
Watu wa thamani.
He says it will be as though a man fled from a lion.
Anasema ya kwamba itakuwa kana kwamba kama vile mtu alivyomkimbia simba.
Only to meet a bear.
Kumbe akakutana na dubu.
As though he entered his house.
Kama vile mtu aliyeingia nyumbani mwake.
And rested his hands on the wall.
Na kuupumzisha mkono wake kwenye ukuta.
Only to have a snake bite him.
Kumbe akaumwa na nyoka.
Will not the day of the Lord be darkness, not light?
Je, siku ya Bwana haitakuwa giza na si nuru?
Pitch darkness without a ray of brightness?
Giza nene bila mwonzi wa mwanga?
Precious people.
Watu wa thamani.
You see that in the current distress that the Lord has sent me to proclaim upon the face of the earth.
Waona ya kwamba dhiki ya hivi sasa ambayo Bwana amenituma kuwa nikaitangaze kwenye uso wa dunia.
For example, when I spoke on the 23rd of August.
Kwa mfano niliponena tarehe 23 ya Agosti.
At 5:15 p.m. Kenya time, East African time.
Wakati wa saa 11 na dakika 15 katika wakati wa Kikenya Afrika Mashariki.
And I said a huge earthquake, temblor would come.
Na nikasema kwamba tetemeko kubwa la ardhi litakuja.
And it would strike in the US, the Western Hemisphere there in the tall metropolis.
Na litagonga kule katika upande wa magharibi ya dunia katika metropoli.
And you see that when that prophecy was fulfilled in record 3 hours.
Na unaona ya kwamba wakati unabii huo ulitimizwa katika masaa matatu rekodi.
With our slow internet and everything of uploading to YouTube, we didn't upload
it was halfway uploading when I said, look, forget it, it has happened.
Na hata katika upolepole wa mtandao wetu, ndio tulikuwa tunaweka kwa mtandao nusu yake. Nikasema, acha tu manake imekwisha tendeka.
I said, just refer them to the radio one that took place at 5 p.m.
Nikasema, sasa waelekeze kwa ile radio ambayo ilitendeka saa 11.
And you see that when that prophecy came to pass.
Na waona ya kwamba wakati unabii huo ulikuja kutimia.
Anyone that was in that zone that was being shaken.
Yeyote yule aliyekuwa katika eneo hilo ambalo lilikuwa linatingizwa.
Realized.
Alitambua.
That a moment arises.
Kwamba wakati unainuka.
When mankind.
Ambapo mwanadamu.
Has nowhere to run to.
Hana popote pa kutorokea.
People were running from tall buildings, from the Pentagon, from the White House, from everywhere. From New York, the tall skyscrapers. Everybody was running for their lives.
Watu walikuwa wanakimbia, wanatoroka kutoka
Pentagon. And there was nowhere to run to.
Kutoka kwa majengo marefu na hapakuwa na mahali pa kutorokea.
You may come from a tall building and reach. First of all, you are advised not to enter the elevators.
Kwanza kabisa unaambiwa kwamba usiingie kwa elevator.
You reach down outside the building, the ground there might open and swallow you.
Unafika huko nje ya jengo, alafu ile ardhi pale yaweza kufunguka ikumeze.
And he says, but this is just the beginning of bad things.
Lakini anasema kwamba haya yote ni mwanzo tu wa utungu.
You can imagine what happens after the rapture of the church.
Unaweza kuwazia kile kitatendeka baada ya unyakuzi wa kanisa.
As we have read concerning the day of the Lord.
Kama vile tulivyo kusoma juu ya kuja kwake Bwana masiku ya Bwana.
And he says that there will be nowhere for men to run to.
Na anasema kwamba hapata kuwa na mahali pa mwanadamu kutorokea.
When the floods came, I mean, you had to run away because if you stayed in that vicinity, you literally had nowhere to run to.
Na wakati mafuriko yalikuja ilibidi utorokee maisha yako, manake ukikaa pale pale hautakuwa na popote pa kukimbia.
And wherever you ran to, you depended on the mercy of some unknown forces.
Na popote ulipotorokea ulitegemea rehema za watu wasiojulikana.
Of forces that are not known.
Ama ulitegemea tu yani nguvu ambazo hazijulikani.
That means.
Hiyo inamaanisha.
There is a window here.
Kwamba kuna dirisha mahali hapa.
The Lord is asking the church.
Bwana analiulizia kanisa.
In the midst of this distress.
Katikati mwa dhiki hii.
To cry out to him.
Likamlilie.
That he may draw them back.
Ili ya kwamba akawarejeshe.
The Lord is saying.
Bwana anasema.
I am shaking you.
Nina watingizeni.
To wake you up from the slumber.
Ili kuwaamsha toka kwa usingizi.
That you may be distressed.
Na ya kwamba mkaone dhiki.
And cry out to me.
Na kunililia.
And you see that in the scriptures I read.
Na unaona ya kwamba katika maandiko niliosoma.
That were defining the distress of the Lord.
Yaliokuwa yakielezea dhiki ya Bwana.
The distress of this hour.
Dhiki ya saa hii.
You can see one thing remains very common with every of those scriptures I read.
Waweza kuona kwamba kuna jambo moja linalopatikana katika hivi vifungu vyote ambavyo nilisoma.
That whenever mankind cried out to the Lord from inside the distress.
Ya kwamba wakati wowote ambao mwanadamu alimlilia Mungu toka ndani ya taabu zake.
The Lord always responds.
Bwana kila mara huitikia.
He always responded.
Yeye kila mara aliitikia.
The Lord is telling the church and the nations.
Bwana analiambia kanisa na mataifa.
That inside this distress is also the faithfulness of the Lord.
Ya kwamba katika haya yote pia kuna uaminifu wa Bwana.
That if you will call on the name of the Lord at this hour.
Ya kwamba ikiwa utaliitia jina la Bwana katika saa hii.
The Lord will always rescue you.
Bwana kila mara atakuokoa.
In other words, draw you back to himself.
Kwa maneno mengine ni kwamba atakuvuta kwake mwenyewe.
From the distress.
Toka kwa dhiki.
And in the process.
Na katika hali hiyo.
He will process you.
Atakusaidia.
He will process you and prepare you.
Atakuandaa na kukupitiza katika hatua fulani.
For the coming of the Messiah.
Kwa ajili ya kuja kwake Masihi.
We are going to take a short break.
Tunaenda kupumzika kidogo.
But you can see the controversy here.
Lakini waweza kuona matata hapa.
Why the distress comes.
Kwa nini dhiki yaja.
Is because mankind fell away from holiness.
Ni kwa sababu mwanadamu alianguka mbali toka kwa utakatifu.
This entire conversation that is going on globally on the face of the earth.
Haya mazungumzo makubwa kabisa ambayo yanaendelea kote kote kwenye uso wa ulimwengu.
This enormous distress of this hour.
Hii dhiki kubwa kabisa ya saa hii.
that you see the Lord sending me to proclaim and pronounce across the earth.
Ambayo mnaniona Bwana akinituma nikaende kuitangaza na kuitabiri kote kote duniani.
It is speaking one thing.
Inanena jambo moja.
It is screaming out very loud on the face of mankind.
Inapaza sauti kabisa ujumbe kwa mwanadamu.
Holiness.
Utakatifu.
Holiness.
Utakatifu.
Holiness.
Utakatifu.
Righteousness.
Uhaki.
Righteousness.
Uhaki.
Righteousness.
Uhaki.
Repentance.
Toba.
Repentance.
Toba.
Repentance.
Toba.
Brokenness.
Kuvunjika.
In repentance.
Katika toba.
Brokenness.
Kuvunjika.
Brokenness.
Kuvunjika.
Brokenness.
Kuvunjika.
We'll take a short break.
Tutapumzika kidogo.
And on the other side of the short break.
Na katika ule upande mwingine.
We'll go right into the next segment.
Tutaingia moja kwa moja katika awamu ifuatayo.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Shalom.
Shalom.
Todaraba.
For me. What do you want?